ulandlela lava duma bya mandela vela yi kale ni kombela but na sweswi a swi sendleka swa xikwembu swa swa hlwela but i never ni lahla ndlela sometimes i kumelela swi lava maxaka seketela ni karhele ku siwaneka wena hosi nghenelela loko swilo swi tikela na vanghana va baleka na maxaka va njikela ntsena hosi endla ndlela lava kona palamente duma hi leswa kahle ntsena lava mali yi ni landzela na le chechi ni ta nyikela in my life nghenelela cause xiyimo xi ta ni tikela everything in now is bad I don't think I'll be glad this days in now swi west mentals in dollar mess ni lava ku pompa cash ni drive nyana bands so I don't need any friends va lava ni join a gang we was in sirelela every time ina khongela ni lava kumelela hosi ni kombela swa ku i pfula tindlela kale ni khongela ni ri kale ni kombela karele ku hlupeka ni karele ku siwaneka ni karele siwaneka hosi ni kombela swa ku i pfula tindlela kale ni khongela ni ri kale ni kombela karele ku hlupeka ni karele ku siwaneka ni karele ku siwaneka
loko nunza va lahleka ni nghena back door loko numa va chatela vutomi lebyi phela swi lava munhu a khodelela vutomi eketseketse ku ri valeva kova hemba u nga swi tekela hansi loko pfuka u sungula ku penga van'wani va teka tinyoko loko va pfuka va kota ku xeva ticheri leto ti onha vutomi ni karhele ku xela
hosi ni kombela swa ku i pfula tindlela kale ni khongela ni ri kale ni kombela karele ku hlupeka ni karele ku siwaneka ni karele ku siwaneka hosi ni kombela swa ku i pfula tindlela kale ni khongela ni ri kale ni kombela karele ku hlupeka ni karele ku siwaneka ni karele ku